tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare jeddi lewru fevrier hitande 2025 don wina ide no kay joy jena yemde sokinder maison de la presse bamako jottino no do kabaruji do yumor way dal konko noddirter Mamadou Watra wonto boggi jambe to. Hayri bangal diyam dano wonde wirfitade nokkule godde de fa jama der wonde su ittade honde nokkule mudde do ciuddi chamno do be kultide tedele mawde dube jugi nyalomande no malin kobe urube leedi alanzeri ndi wattu jono be yebbu buri malin kobe temdoro no be kultire wi be do yimbe le fu kanyen jeli wattu le nokku o yem kanyum daddidi do dabareji wurtel yogay jenginobe jande doddo wuri leedi mi indi an wonde e jokkitede fa hande be mbi ni sumi be kokkaka jenaariji mabbi tabe latata e classeji didi wonno sebe kabaruji didi jogi no do bete hande bi bismillah modo e hedade micciteden wiide hitande hikkande en diyam ɗan waɗi bonanɗaji kewɗi le leydi meɗen ndi caggal koɗan fuɗɗi wirfitade ko hollita weede yoga e jamade ndu fuɗɗi wirfitade e nokkule muɗum ɗe ɗum woni Bamako ɗo kañe e motti e ko nandi e muɗum ɗum e tawde fo jamade holliti tiɗɗalaji mawɗi jogui wattu jono no nayiri banggal wirfitade ley ɗeɗo nokkule Ousmane Niali Boudi
jikorani para yo de ande wotere nde jama heewi muɗum ɗo Bamako ɗo ɗo galle kuyate en garti ko yata lebbi ɗiɗi joni omo ɓorni Sayo Mbunewa e pantalon danejo o baba galle Sadio Kouyaté wolti wiide wartugol maɓɓe yaafay sabɓe garti ɓe tawi kaake maɓɓe kewɗe ko mboni
mi cuɓta e feeɗo en sabi gawreɗe ngala lesoji ngala meɓiŋaji ni enen mi goɗoli majje minen jaati darani kabaru wartugol amen mi tumrikan sande laatigi hono ni suka asimen fewɗe hon ɗiɗo kasareji ɗi
kala bankoro nokkuji kewɗe ana gondi e fiiseede ɓe himɓe ana cikkidi tafon wartugol muɓɓen kaɓe gondi wadde e bawɗe maɓɓe fuu yalla e moƴƴintina ɗen nokkuji faɓɓe kaɓɓe birfito
min
jiɗɗi wirfade ka minen kuuli hewti min jittiraka kay dande min garti min jiɗi wartude ka ɓuɓol ana e cuuɗiɗi sanne saabi jamɗam ɓooyi sanne ley ɗiɗo
cuuɗi
to mottito himɓe hewɓe heɓɓe tiɗɗallaji muɗum keeɓi moƴƴintinde nokkuji muɓɓen fay e tawede e tiɗɗallaji ɗi kawri ley maɓɓe an hen Ousmane Arama koldinɗo wiide ana fanɗi koɓe paaba
cuuɗo amin no leydi fa laaɓi wakkati jono kay mi heeɓi mahude gawral gotal fay ɓoyata mi natan ley hen faaba woni komin ngala
hollitinde wiide ɗo Bamako ɗo kañe e motti galleji kewɗi keɓuɗi tiɗɗallaji joyini pelle ɗe fanda muɓɓen yo daranade gollidinde ɗum yalla ɓe pewta e daranade tiɗɗallaji pawiɗi dow ilameje
ɗiɗo kabaruji fano heɓe dow page Facebook kañe compte X Sidio Tamani yoga e musengaɓe jangguinoɓe jande dowdo wuri le leydi meɗen nde ana gondi jokkitade fande no murtere muɗe ɓe kollitiwiɗe sariyawol ngol ɓe pamruno e laamo hila hitande 2017 ɗum tinno ɗum taabe le majjun ɓe kollitiwiɗe so ni jenariji mabɓe ɗi dokkaka tan ɓe rifititako e kalasiji ɗi noon kanko noddirteɗ Alou Diarra goto e fedde cagontode musengaɓe jangguinoɓe jande dowdo wuri le leydi nde hollitiri wiide keɗɗen komo sifi dow hen do faccitago Aly Cissé
murtere nde waram jokkitade caggal yontere arandereno nde ko timmi ko mi fuɗɗi yontere ɗiɗɗo ɓarde jokkititoɗo fa asawere capan jeenayi e jeenayi le temdere cuuɗi lekkoleji janguirɗi dow dow le leydi amen ndi fuu jande wala e muɗum ñalawma hande o so deworal heɓaka hakkunde amen murtere nde mi jokkitito ɗum toɓɓere wootere tan woni komi towta jonka ɗoni jeenaari dokketeni yimɓel ɓe golleji mum en nawiri banggal lugagol ele jande dow dowre mo sariya ɓamaɗol hitande 2017 e hoore yamiri jangguinowo lugotoɗo leydi mali hokke
gouvernement o holliti wiide ana wonde wadde immadaraji kono ayri banggal yirwinde leydi ndi kañe himme yurumen le majjun ɓe kolliti wino hono crédit ngaji ɗiɗɗon ɓe garta taccude fa yettoyo passé ko jamade neldita orange monnaie kañe fa yetto move monnaie e ko nandi e muɗum fof ɓe kolliti widdu ɗeɗo passé jaati ɓe garan ɓe cowo ɗum noon ɓe kollitiri wiide oɗan ni wiyama o ɓamama ley joyi ɗewru février hitande 2025 wattu joni o communiqué o du noon haaliri fa keɓe famtan keɓɗen Mamadou Sama Sékou
ele communiqué o gouvernement faccintinari hono taccirta kalisi o ka noon goto ardiɓe syndicat golloɓe orange mali holti wiide hanka sen kala buuɗi temedde ɗiɗi crédit temedere capanɗe jetti joomu totete yo alahaali sappoli temedere so banggal orange monnaie ma move monnaie client o yoɓan cili ɗiɗi feccere o gollira téléphone jeeyi feccere wonde nde laamu o jeeyi yo hono ni kala uñaji ɗiɗi fadde buuɗi nogaye joggu retrait o ɗum lata buuɗi deɓe ɗum lata buuɗi deɓe sifa e wi kanko neɗɗo syndicat o e ley batu ministre en holtama wiide ɗum ɗo yo faaba kertado usuru hertandu do kala itugol kalisi do almsadaji yogaji do almsadaji yogaji berade kado anya gouvernement o yewti don usuru do kala notortodo talkuru gollirgal telefon ngaji hertanado be leedindi ma lamu mali toti don ma dum totte do inde lamu mali dudo usuru naturgol chuudi telefon ngaji ewi joyili temdere yaade jiddili temdere odo tax o ewi gouvernement o no yowi do wakandi kalisi gollirde gollirde
ko buri malen ko be temdre chapande na yon kanyen garti le leedi meden di hitan 2025 le lewru fevrier ndube kolitide be do malen ko be iwri le leedi niger di kambe jati jeli wartude le nokko kanko noddata yaya ko ne goto e gollole fedde noddata o yemde o holitide be gonde gollidinde suudu ministre humnino kabaro malen ko be wonbe jola dun yafini gollidi du so be garte nokko kedde moko bo sifi do to facci tan mamadou samasiku
nous avons accueilli 147
migrants bismi ko warata temdro e chapande na inja yimbe jolla diabe mali ngartube urude niger londini guldo wifagul woni ministre mali moninde be leedi wonbe tiagal do gollidal oem diwuji londido charter mulubi oem wartiri be do yimbe jolla be ani mabbe rewbe nayo e sukabe njoyo be fu be ngada balli tatile nokko bismugol yalla biltude talki mabbe fadde mabbe yaltude so bangal yugul golle mabbe hundende hani hinnadi oem ganyo ministre be leedi mali wonbe tiagal be don oem noto dunno do faba sur ministre ndu
tabli ala sur
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
onayri bangal moto ngaji dum wonde noddata moto ngai taxi di dum nawtere sanne le ngalure bamuko de kanya batale mudun wakati ja tan jamande taton taton ngabinirte wakati dudum way burde dum fedne noddata anazer wonde le leedi medin di hollitidi dum yedda seriaji wakati dudum way latal sababu kasaraji do datidi fa keben famtar kedden usman nyali buli
yamde joyki kida yo wakati mo ciudde l'ecole kewdi le mbali njipoto midan tawa le o wakati bangi damal suudu l'ecole wotru gondu bangi nyamo le capitangal min tawi do amesise ana dardi e bandiraamu dum worbe didon gel kabel dewel barowel dubbe sappo e tati wi min ana domi do moto taxi nabobe be ciudi ol tivide o dulla kuteji gondi do nabugol himbe nayo do moto goto
avesega accident pour vous
bamde yimbe tatan e moto goto ana sabimin accident ji sabne do juddo yeso on jaati an wa hebde tidalaji buri kaddabe fu e damudo yoga amen atawan yimbe nayon pamata e moto goto
hedde mabbe kambe donnabe moto ngaji di be kayfi sarabe suka kolbe sabbi e wi ben e mbaji bintabe be bama sukabe mu ben nabude dum en juudi wakatiel gotel somayla jakite yo donno moto taxi goto
ko pour hede fu sarabe sukale ko jaati yamirta amen me bama sukabe tatoma nayo e moto goto be wi an be sukabe fu sur l'école wotru woni sabbi so be sukabe fu bama e moto goto ana nato sabe jafina kalsimo bittataw gadum jogi tidalaji sanne du e tawede fu sarabe an han halfunde sukabe mambe dugune moto tegre
hakilaji sarabe ana cedi do kabaru mudun yogabe koltiwide wala fugo hani wadde ba mawbe acca sukabe mu ben ama o farati
bon sang on chere la
watti joni tidal anale leedne homa fu ana wayto festa la fi kalsi wongo sabato so sarabe ko heewi ana yamira bibbe men tato man neyom ame e moto goto dum wana ko mudjige sabi sukabe en yonki mu en ana heddade hen dogno moto di ana hani salade jaati bamde ko jabbato neddo goto do moto
tim ko jowji en ko linji
agence nationale de la securite routière anager wadi no dango wiide himbe beeda Lady Yankaku do lawi di Al-Hassan Moussa Kanté woni horejo division éducation routière les gollide anager
c'est devenu même un problème de santé publique
donate tetala modo jati hanen le lady men sabe homa fu ana wonde wadde dum a tawan dogno moto goto ana bam yimbe tadon ma didon gasa jeewi ko sarewi jati moto yimbe didon tan han tawedo mudun dogino kay netto goto adado dum wongo sere yamiri
aussi en matière de répression
a mekin tinde wida sare bamaka do kabaru lawi moto ti an hada le ngalude bam konde amde himbe ko buri didon do moto goto mairie district bamako bamde dabere nyande chapantate go lewru decembre hitande 2020
aywa sikira min biyan do ngarte haddude kabaruji di fa hande numéro amen o omoni kala ko kajidon halande studio tamana hakilanta ko lobbo ko bodo ko demi fu numéro o moni o ngadon chapande jidde jagom chapande jena e jitti chapande joy e jagom chapande joy e jagom so lando jeni so kabaruji jitti do studio tamana non do hani wadede fu do wadirte non ono be keba itnade journal ngal numéro amen viamo o mon don service kuno fu no ngadon 327 non birete ngadon 37 ya 321 non birete no wajibi sina tawdo facebook no ga credit card e telephone modo facebook e mbudo tacciataake fadi je fe no konandir onno do e set yewtere meden de an wodi wassalam yewtere meden no andir onno alkamisare fuddo sukabe dun yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto bonandaji gattede fuddo sukabe bete aljumaare hande min garan fillita do de do yewtere wotere wotto yogaja tan sukabe wobbe anton mawnata law wobbe anton do atana mawn law suko furdu honno worri no suko funo baki mudun worri meccete de wir so suko mawno law atawan sara wobbe anton jati kulan keddo den ngada do hen landi fa kebe famtaade funo dum fudum worri kedde mo kanko noddete Ousmane Niali Boule e Mamadou Samassi ko poni en do hen